People of God, this is Joshua Nankwe Nankwe. As you can see right now, I'm with Minister Divine. We are going to do covers for Muke Zambia and Francis Kadongi. Listen.
Exclusive from
ZHitsPromos.com. Kulamba lala paku pepa mucheni chavalesa echi shimba na kwata mubumi wandi
ifindi lelo tefyo nali finde moneka tefyo nale moneka simina I am a living testimony efyo mundishi velelo tefyo nali
tefyo
finde moneka tefyo nale moneka but simina I am a living testimony.
Batukula mbala lapa kupepa mucheni chavalesa
echi shimba na kwata mubumi wandi
imwe ukula mbala lapa kupepa mazda chavalesa
echi shimba na kwata mubumi wandi
bambi benda na malomba bambi barika kefintu na shabo
bamona kwate ibasunga ye
lelo inena kakechebo chakwale sawandi pakanwa Josephe
umulafi yesa ye
echili bwecha saminwe ko Yakobo Yesu echili bwecha poneshe kola yati Epana domushita ya malwele Oh, enkonto ya ndimushita mwapashi Yesu Oh, ukulamba lala paku pepa kumasasha valesa
Echi shimba na kwata mubumi wandi
Eh, ukusangwa mucheni cha valesa Chila nshita ne shita mwebantu
Echi shimba na kwata mubumi wandi
Ukulamba lala Esa
Echi shimba na kwata mubumi wandi
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com
Yakosa mubumi wandi Nangufya shupa mubumi wandi
Echi shimba na kwata mubumi wandi
Thank you so much for watching us. See you next time.